on the boy, call me number one. Baresa. Unayajua basi tombe dua ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby and I'm out of you today, cause I love you every day forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, so the tabasamu usipo nilipo. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wangupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Panda na kushuka na kuteleza siku anguka, ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, popo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula unanipa na mboga. Mahaba yana mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby and I'm out of you today, cause I love you every day forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, so the tabasamu usipo nilipo. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wangupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wangupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda.